oluvannyuma lw'akaliikaliko wa gavumenti Aisha Nalezze okulondoola emirimu gya gavumenti engeri gye gikolebwamu wali mu disitulikiti y'e Kalungu, era eno n'aleka ng'alagidde ekizimbe ekyazimbibwa ku ssomero lya Namwanzi Primary School erisangibwa mu ggombolola y'e Bukulula kimanyibwe olw'ensonga nti kyazimbibwa gaddiba nga lye. Omuyambi w'obubaka wa gavumenti mu disitulikiti y'e Dumba Regan akedde Nawanja ne bayinginiya okulaba nga baddamu okuzimba ekizimbe kino abaana batandika okukisomeramu. Dumba Regan ategeezezza nti bino byonna biriwo nga biva ku bakozi ba gavumenti mu disitulikiti eyo okwesuulirayo ogwa Nagamba ne batalondoola mirimu gye bateekeddwa kukola.
IGG yali wano ennaku z'omwezi ali 13 ng'alambula emirimu gya disitulikiti engeri gye gikolebwamu. Twatuukira mu ssomero lino erya Namwanzi Primary School, twatuukawo ng'omulimu gutambudde era ng'ekizimbe ekizimbibwa kiri ku pimu level, twagenda okiraba nga kikyamye. IGG n'atwala omukisa okunoonya ba district engineers bamubuulire lwaki ekizimbe kyali kikyamye, era n'alekawo ekiragiro tulina okumakinga sure nti kimenyebwa. Era ekiragiro kiteereddwa mu nkola, ekizimbe paati ebadde ekyamye n'emenyebwa abazimbi, era ne balagirwa baddemu bazimbewo bunnambiro okulaba nti ate bagenda kuleveddako. So tuteekawo warning mu bayinginiya baffe mu disitulikiti yaffe y'e Kalungu okuba nti bamontalinga emirimu gyabwe gavumenti gye yabakwasa okulaba embeera bw'eti tuddamu gisanga ku bizimbe bya gavumenti.
Era wano wasinzidde n'asaba abazadde okufaayo ennyo okutwala abaana baabwe ku masomero basomee naddala mu masomero ga gavumenti, kubanga abazadde beekwasa nnyo nti tebalina bisale bya masomero ate nga aga gavumenti tebasasuza.
Twagala okutegeeza abazadde nti gavumenti amasomero yagateekawo nga ga abaana. So bakwata abaana babatwale mu masomero, ebiba bijulidde bajja kubanga babiwaayo mpola mpola mu masomero, kubanga gavumenti yajjawo school fees kulaba nti abaana babeera mu masomero basamu ebeetandise, ate kyebasubwa samu eyo olw'okuba nti tebalina school fees. So tukubiriza abazadde baffe ab'e Kalungu kulaba nti mujjumbira okulaba nti abaana bava ewaka bagende mu samu yaabwe nga omwaka we gwakatandika, ate babeere nga basoma nga bannaabwe abaale bakola ki we basoma.